Sen mir Kreide an der Beat.
S cool on the beat.
Mihlane zolo umnandi cabanga ngawe lavi. Se useduze wami wena ungumame ka. Akekho omunye ndimbonayo ngaphandle kwakho. Mihlane zolo ndithetha ngawe ndifuna wena. Nguwe wedwa ithemba lam emtshatweni. Ndibona sewundibiza baba, wenza obukhosi bam bukhula, wandenza indoda ematoteni. Ndibona sewundibiza baba, wenza obukhosi bam bukhula, wandenza indoda ematoteni.
Ngemini yethu yomtshato sithandwa,
kyokokota,
kyokokota ipiano. Ngemini yethu yomtshato sithandwa, inhliziyo ngemini yethu yomtshato sithandwa,
kyokokota,
kyokokota ipiano.
Nguwo lo mtshato sithandwa sam, ndifuna sakho lo thando. Baby girl ndifuna ukuthatha namhlanje, loba kwam ndivele nmemo makazi. Yeah, baby ndifuna imali eningi, sithandwa sam ndifuna ukwenza usifile big. I don't wanna lie unayo that thing, ndizokutshata noba bantu bangathini. Epleni yangu kuthenga iringi, ndithenga iringi ukuze ndikwenza wam umise. Owam umise and andifuna iitshomi eziningi, iitshomi eziningi zinomona ndizidingi. Yeah, I got the dream and my dream is to marry. I love you my boo. Yeah, when unigeza uthando yilondo ngafundi nokuluza. Tito Loshi.
Ngemini yethu yomtshato sithandwa,
kyokokota,
kyokokota ipiano. Ngemini yethu yomtshato sithandwa,
kyokokota,
kyokokota inhliziyo. Ngemini yethu yomtshato sithandwa,
kyokokota,
kyokokota ipiano. Ngemini yethu yomtshato sithandwa, kyokokota inhliziyo.
Kreide on the beat.
S cool on the beat.